atecho chitongole chivunanyizwa kuchitavu chabakoze chenezo safe chitadewo akalembereza akamyezi ebiri okutandika nuna kulalironga 10 okutoka 11 omwezi ogwokutaano eri kampuni n'ebitongole ebibanjibwa ensimbi z'abakozi eziteekeddwa okuterekebwa mu NSSF. Akaseera kano akatumiddwa Amnesty. NSSF esuubirwa okukunganya obuwumbi 30 okuva mu bitongole 28 ate ng'abakozi abaddala 10,000 be basuubirwa okuganyulwa mu nteekateeka eno. Amyuka akulira NSSF Gerald Kasato agambye nti buli kitongole ekibadde ekibanjibwa ensimbi z'abakozi za NSSF nga kibadde tekiziweereza kigenda kusonyiibwa engassi ey'ebitundu 10/10 gy'abadde balina okusasula buli mwezi ogubadde gubayiseeko nga tegubasasuliddwa.
Okusinziza ku tteeka lya NSSF, omuntu yenna akozesa omuntu ayina okumusasulira ebitundu 15/10 nga ebitundu 5/10 ze ziva ku mukozi we, ebitundu 10/10 omukozesa we zamuteerako. Essente ezo azitola ku sente zamusasula buli mwezi ng'omusaala. Naye tukizudde nti abantu bangi abakozesa abantu tebateekayo sente ezo oba tebaziteekayo mu. So olunaku lwaleero tutongoza kampeni eno ng'egenda kutandika olunaku lwaleero nga 10 omwezi ogwa March 2026 egenda kumala emyezi ebiri ejja kugalwawo nga 11 omwezi ogwa May 2026. Tusuubira nti abantu abakozesa abasukka mu 208 bajja taking advantage of the campaign. Tusuubira ba members abasukka 10 abasuubira okuganyula mu kampeni eno.
Buli kampuni oba ekitongole ekibanjibwa kisobola okukozesa omutimbagano gwa NSSF okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo mu bbanga ery'emyezi ebiri.
Tutongoza assessment tool eri ku website yaffe, ajja genda ku website yaffe oba ku mutimbagano gwaffe ogwa NSSF agende anonjeko assessment tool eya Amnesty. Then ku assessment tool oko ajja kulaba contributions oba sente ezibadde zimubanjibwa, naye ngera ku assessment tool eyo ayina okukkiriza nti agenda ku taking advantage of the Amnesty campaign. So tusuubira nti abantu bangi bajja kuganyirwa era kusigwa ebirungi obusoose okubeera ne campaign eno. Tusuubira nti mu bbanga ery'emyezi ebiri tujja kufuna esente eziwerera ddala obuwumbi bilioni 3 right mu kampeni eno, era mu mwaka guno gwonna tusuubira okukunganya esente eziwerera ddala obuwumbi 16/4.